Nippy Number.
I am the Lion of Judas.
Nippy Number.
King of Kings.
Nippy Number.
Anipigie tubonge wala sichoki. Nitajibu bila mashariti. Tubonge wala sichoki. Nitajibu bila mashariti. Ah, yeah, bila mashariti. My call number, 343.
Wait,
don't call me 666. Call number, 343.
Wait,
don't call me 666.
Please,
call me. Call me. Call me.
Hey, everybody,
call me. Rain, rain, my daughter, call me. Rain, please call me. My son, he call me. Rain, please call me. Dot, 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 ni yangu number. Dot, 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 ni yangu number. Tubonge wala sichoki. Nitajibu bila mashariti.
Nippy Number. Nippy Number.
I am Johnny Water to Sam Zander. Nitata usiku wa manane. Ukiniita nitaitika. Mizigo yako nitajitwisha. Machozi yako nitayafuta.
Call me.